tshitatambi kovu and arabele livhuwa dzitsireledzo dzo vha hone ndo adela skipping breakfast get my body time for even distribution better health a better mind and introspection is the movement virus a tshine wo newa ngatsho u ḓo ṱuṱuwedza zwoṱhe zwi a konadzea kha ane a fulufhela